지혜
Don't go so go out
It's gonna sound records
Ki style basi bai bisha Minapenda na do bai bisha kinoma Ki style basi bai bisha Minapenda na do bai bisha kinoma Ki style basi bai bisha Minapenda na do bai bisha kinoma Ki style basi bai bisha Minapenda na do bai bisha kinoma Ki study umejazia Waonyesho na vyo digidia Jaso jie kwako mejivea Na kupeya mtima wende wambundia Meni nasa kwenye ulimbo Fundi wako kwenye ulingo Nimechoka kuwa single Lile jibu langu leo sema ndio Nachotaka uwe wangu wa wandani girl Baby girl Moyoni nikuweke uwe number one Till I die Baby girl basi jilegeze Isongeze kwangu ni chombezi Taratibu basi ni ongeze Isongeze ndani ni koleze Baby girl basi jilegeze Jisongeze kwangu ni chombezi Taratibu basi ni ongeze Isongeze ndani ni koleze Kistail basi vaibisha Minapenda na vyo vaibisha kinoma 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 Chicho lake lege lege Kitandani teke teke Nikusapo chilegeze siri ya mchezo game songa mende Mini chanda yeni pete Nikichoka nipepete Nikusapo nieleze Ninongeze mbali usiende Minapenda na vyo komesha hisi Zangu hisi ya lako penzi siyo siri na rithi Uwangu ma Baby girl basi jilegeze Jisongeze kwangu ni chombezi Taratibu basi ni ongeze Isongeze ndani ni koleze Baby girl basi jilegeze Jisongeze kwangu ni chombezi Taratibu basi ni ongeze Isongeze ndani ni koleze Kistail basi vaibisha Minapenda na vyo vaibisha kinoma 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 Kisha milango yao mawa Kini chochao Wenye chuki gongo Go, go, go Mahasidi go, go Go, go, go Fame nyundo go, go Go, go, go Chiche yosi go, go Go, go, go Kistail basi vaibisha Minapenda na vyo vaibisha kinoma 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 Vaibisha, vaibisha Vaibisha, vaibisha Vaibisha, vaibisha Vaibisha, vaibisha Jaso chie Sungu, sungu wao Pizza classic
on the track.